Pita hashtag mukabonero butwa mutule mukaka nemba somere mwinyukuta ndi muzivu kuchino pita kabaka kwa Uganda country tiye waka Uganda, Uganda yafe we waka hard yeah chiri Uganda tukola nyo Uganda awakanya mateka ze muise wakanda kuwa tuli Uganda Uganda awakanya mateka ze muise wakanda kuwa tuli Uganda koto walira mwana zeno ni kuchobu tunafanya kila siku wacha mambo tunanya sente ngaba nonya azabu country Uganda yeah we are humble hachi ni muzivu ngache miko zarabu wenye garuri kizitambu zaka COVID chiri Uganda yuko na waka hard moving forward to be a randy road koto ya gala kona katoli kurisiki it's a new generation wizi fasi masiki don't you G yeah don't you ask
bibi ya mungaka ya sikoni tuliva kazi tutura neva road.
Jump records.